This is awesome.
Unegusaba sosia ukiara kunketa. Unaleta kwa mando kumbe nyumbani unadeka. Na wajaza na wavesha, na piga dili chafu minasepa. Dua zao kunishusha, bigiri njia panda wanatupa.
Mola, uenda ningesha shuka. Generita siyo sola, umeme ukikatika.
Somebody wanna call police, nikipiga mitika sindu wana kakudi. Somebody wanna call police, 911 wanna call police. Wameva, Gucci, Louis V, Versace. Wameva, Uzi, Fancy, Givenchy. Wameva, Gucci, Louis V, Versace. Sinaga Christmas kila siku holiday. Nanyuka pamba siyo paka birthday. Sibuki napiga misele. Flight mafiza kwa pele. Wacha wapige kelele.
No mana eh.
Kuna wabongo, waongo.
Wanaweza kufelisha mipango.
Wabongo, waongo.
Wamesahau niliwabebe kwa mugongo.
Somebody wanna call police. Nikipiga mitika sindu wana kakudi. Somebody wanna call police. 911 wanna call police. Wameva, Gucci, Louis V, Versace. Wameva, Uzi, Fancy, Givenchy. Wameva, Gucci, Louis V, Versace. Wameva, Gucci, Louis V, Versace. Wameva, Uzi, Fancy, Givenchy. Wameva, Gucci, Louis V, Versace.
Mafia kanite.